new song.
Kaliwenu, Dacha Papa.
Nishakanyaga wengi kisa pipi, nishakanyaga wengi kiraisi, nishakanyaga white, nishakanyaga black, makalio fake yadi matiti.
Kanyaga
mashoga walo ni dandia,
kanyaga
tabu kuni ombabia,
kanyaga
slay queen wabongo wanavigua, maisha ya ufeki na wengi tunawajua.
Kanyaga
security,
kanyaga
official in,
kanyaga
nana,
kanyaga
official in,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane, kesho za moya onye namba tupe.
Nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga.
Kanyo alikuwa wachafu,
nisha wakanyaga kanyaga,
shapita wakeza watu,
nisha wakanyaga kanyaga,
chumani wacheza rafu,
nisha wakanyaga kanyaga,
saifi ni mestafu. Watu wengi wana money, maisha insta na waposti.
Kanyaga
wana piga picha motorini, na uko insta na ya posti.
Oh yeah, yeah.
Au mademu kudangadanga, na wasani kuangawanga, hawana godoro wala vitanda, maisha yao wengi vitonga.
Kanyaga
security,
kanyaga
official in,
kanyaga
kimnana,
kanyaga
official in,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane, kesho za moya onye namba tupeane.
Nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga, nisha wakanyaga kanyaga.
Wengi walikuwa wachafu,
nisha wakanyaga kanyaga,
shapita wakeza watu,
nisha wakanyaga kanyaga,
chumani wacheza rafu,
nisha wakanyaga kanyaga.
Kiba kiba, mwanangu kiba, mfalme wa bongo flava, tunakukubali kiba.
Asa kiba kiba kiba, toa hiti kiba, kiba kiba kiba, nakusalilisha kiba.
Wana kanyaga kanyaga,
wana timu wa
vumbi, wana kanyaga kanyaga,
wana tetema tetema,
wana kanyaga kanyaga,
wana timu wa vumbi,
wana kanyaga kanyaga,
wana tetema tetema,
kanyaga kanyaga,
wana inama inama,
wana kanyaga kanyaga,
wana cheza kibaske,
wana kanyaga kanyaga,
wana inama inama,
wana kanyaga kanyaga,
wana cheza kibaske.
Dacha on the beat,
new song,
new song.
Sound.